babwenda babali mukwano banyisa nakaita kajanja omuntu omukulu olemuotyo ino muwabanga tananda sikulimba sebakanze basimulabyeko obulamu tebutambula okwesunasuna okwekobakoba okutijatijoko nga kale tebinkolera nze nakirabanga tyo asimaiti nagendibondo nemufuna angano kwebaka webanga sinabaki nkizudde otekabaka kyanja ebalavu lavu ekikoze ebyo byewali tosuukira nti obaba mbyolibikola kabuli kyoyita wasigala bayo matiye maama bakalaka tekabaka kyanja kinnange kuba mukwano kinnange kubanga omwagala nga kwagala wamma mweyagale byomukwano bizibu nnyo byo bizibu nnyo 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 kubanga tobitegeera tokometinga nakaba lwa lavu oli asika lwa lavu wamulaba nasanyuka ozanya ne umeme yali mwana olw'okuba oli kisembo n'osalawo bakuba ennaku yo buli kimu n'olemesa lemesa bando n'obanjigiriza linna n'olimufunaawe mweyagalisyenkanyi olinjulira linna n'olimufunaawe mweyagalisyenkanyi olinjulira ekikoze ebyo byewali tosuukira nti obaba mbyolibikola kabuli kyoyita wasigala bayo matiye maama bakalaka tekabaka kyanja kinnange kuba mukwano kinnange kubanga omwagala nga kwagala wamma mweyagale wamma semmera wange kwennyimba ankyusize emmeera tewenkulaba nekyamuka omutima tututu kigyala tiwatefiulabiza bulesi wekatushe semera bali abalala kibalume matimanti semera no matimanti abali mulafu wamma mweyagale ekikoze ebyo byewali tosuukira nti obaba mbyolibikola kabuli kyoyita wasigala bayo matiye maama bakalaka tekabaka kyanja kinnange kuba mukwano kinnange kubanga omwagala nga kwanga